tunula mujovudi olengera jogenda tunula mujovudi olengera jogenda uli woyisa munemberembe nawo ino kubemberembe uli woyisa emberembe nawo ino kubemberembe alitisa munne ekitalo atakoleta linga atakoleta linga yagamba atakoleta bwemba ngenda okukola kulembeza oyo nyini byonna buliwo ndaba n'onyuma n'ovuma n'ojereka mukama akyakulaba mukama akyabalaba mukama akyakulaba ajja kusasula empeera y'omudda ow'ebigera waana wa ggaali owa ggaali awaana wa booda owa booda waana wa mmotoka ow'edduuka waana wa keedi ow'enkoola waana wa masada eyo gye bayita emberembi emberembi mama emberembi emberembi taata emberembi tunula mujovudde olengera egyogenda tunula mujovudde lengera gyogenda buli woyisa munne emberembi naawe oyina okuba emberembi buli oweyisa emberembi naawe oyina okuba emberembi emberembi suula emberembi emberembi suula emberembi emberembi suula emberembi esuso fananya atanalaba yegwe emberembi mama emberembi emberembi suula emberembi abe Masaka mujja tulye sente tulye sente abentebe mujja tulye sente tulye sente abembala mujja tulye sente tulye sente oyo goyita ajja kulabe tomuyisa mu mberembi oyo goyita ajja kulabe mwalye sente abembala mujja tulye sente tulye sente kasanda mu maasa sente tunula mujovudde olengera egyogenda tunula mujovudde lengera gyogenda buli woyisa munne emberembi naawe oyina okuba emberembi buli woyisa emberembi naawe oyina okuba emberembi alitisa munne ekitalo atakoleta linga atakoleta linga yagamba